KMusicDramas.com.
Bare fit on this one. 104. Mag 4-4. Drums. Yo, Uno. Talk to him.
Ka crush bize kale nstati burada. Covid mana lemo na mo new lover. Alo tafia mpwile eka da zanaza. Chikola boko ndo alina mulaza. Shingila baba shidi sheshe. Keka ime posha la pwile kefi.
Es no kolo suti ya kuteki. Foshile ingila fibale mfuwa ya kuteki.
Legendi kalusha the great. Na mafanzi tabalusa dipeti.
Ndo mbolo chikanga mbushe leleti. That's why kumbe chapo ite chulu sebeti.
Awe, ketu ya zilevo kuna fuma.
Awe,
ketu ya zilevo kuna fuma.
Kengo tetia ya sewa kama.
Awe, ketu ya zilevo kuna fuma.
Kukari kutemo kwa titiki taka.
Awe,
titiki taka.
Awe,
that's the plant kwa titiki taka.
Sleeping on us, Muma Nylon covers. How can they delay that the Mylon brothers? Kabobu na mawela, ulu tumi na mafela. King Buga na uno pa wudila vetuela.
Vibi ongo te fia simpondela. So jombo kwa tela simpondela. Kete chipest na pata linga ninja. She likes to fit in kapa kalinga linga.
Awilo lo dandi kalebe. Na kanda bongo na pepe kale. Arusi mavele loketo ya mbongo. Pumpumi na dansi watambo mulongo.
Wangolo pungu ni song, yes. Eko sefintu lukungu lapa kongo. Nakati, ninole ipa ya faras the song goes. Imamu leme na mamanas ni kongos.
Galakata pa mikoshi ya filuana. Chila fuayo kupuko mupando wa filuani. Senda, just be careful what you wish for. I can't even brag, what the hell am I rich for?
Awe, 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 ketu ya zilevo kuna fuma.
Music Alpha Entertainment, Mr. Ngulube, Spark Smiling, Lawrence Molina,
Mr. Kelvin Kaunda on this one,
Biggie Man Ishina Tash,
Oscar Oskido,
Desfiros,
Mose Dima.